ngiyasikhwele nje, sikhwele nje.
Yehlisa isikhwele.
Sungaxeka abantu uxeke na.
Ayi,
uyalazi.
Azizwe.
Njalo mangi ngekhathuze kwakho, you always think I'm up to something.
How something?
Futhi mangi nawe uneliseke efonini yami, you busy searching.
And you are loving you.
Ungibuza imbuzo ubukuphi noba nenzani, sophenduka usatshe. Uyise uthando lwami ngiqhubeke, mhlambe phambili ngizothola something. Lesikhwele sakho sokubulala. Kunjuzwa ngento yango 94, miss call nakhona landelwa video call. Nangayibambi world of four, sengidlala usijave before. Zinte sekho like before. Can you please go back baby? No, I cannot go back baby. You're too insecure. Too much as quelle, you can't find a cure. Lungisa inhliziyo yakho nendlela zakho. Njalo uma ngingekho eduze kwakho, you always think I'm up to something. Futhi uma nginawe awuneliseke efonini yami, you busy searching. Ungibuza imbuzo ubukuphi noba nenzani, sophenduka usatshe. Uyise uthando lwami ngiqhubeke, mhlambe phambili ngizothola something. Lesikhwele sakho sokubulala. Lesikhwele sakho sokubulala. Tufefi. Tumwa tugezwe. Kushule madlozi.
Like I am tete mata. Ngoshi wanse challenge se ngafahla. No kuya mzo benze nukbezu mnyamala. Katele huu ngenzi soga la manya. Ay, dalo mundu yang tuk. No mangtulu yang tuk. Lana uko kzolu. Lolu tando liang tuk. Suka mantame du indot. Banglalu yang kalela ngibot. Kwe kati nekundwa nu yimbot. Nshatene pubezu yimbot. Wenza ya gukja please. Noma senkala gukja please. Nase mpete na usangja please. Kona banyo na usangja please.
Njalo mangi ngekhathuze kwakho, you always think I'm up to something.
How something?
Futhi mangi nawe awuneliseke efonini yami, you busy searching.
And you are loving you.
Ungibuza imbuzo ubukuphi noba nenzani, sophenduka usatshe. Uyise uthando lwami ngiqhubeke, mhlambe phambili ngizothola something. Lesikhwele sakho sokubulala. Tufefi. Tumwa tugezwe. Kushule madlozi.